jagwenjogerako yansanga nkaba nagasangula yansanga nkoye na nyamba omugugu naguzijako yawumuza omutima nagutereza obo biwuzo nabiwumuza bananga omukwano gwasuka omukwano gw'omusajja gwasuka awululu singa nalinnina ebiwawatiro nandibusinze ne mulaba bananga omusajja owebbeeyi era sebitibwa najja wano nakuwa kiboko najoogwa bamwambula ebitibwa bajoga nasirika kitange natabaddamu emisumaali emiwanvu mu ngalo yajugumira omusajja natuyana ku kasoze golongosa yakamanya naye la natabaddamu ababyenyo ne bamulangira tiweyita kabaka welokole nasirika natabadiza yandiise lattu ne bafutula yandiise omuliro ne gubanyabula naye yaguma ne yeetowaza kuba bonna bonna bali mu butamanye waaliwo omusajja gwe njogerako yansanga nkaba nagasangula yansanga nkoye na nyamba omugugu naguzijako yawumuza omutima nagutereza obo biwuzo nabiwumuza bananga omukwano gwasuka omukwano gw'omusajja gwasuka awululu kuba kulonda nalonda bulungi nonze bulungi sisudde nedda ono musajja singidde ono musajja takowa alina omukwano gwanamadala alina omukwano banange gwakwagala bakwagadde ensi bwe kusula ngalonda ate omusajja takowa ne bwebibanga bikusobyeko kifuba kyakuteka omwo atalina katambala akusangula amaziga banange mwe muyimba nti sagala male sagala male ono musajja gwe mbalonjera alina omukwano gwa namadala alina omukwano gwekibyalate gwakwagala bakwagadde
www.djericom.com